Democratic Alliance ka Roma Ntsopa Local Municipality e tholetse ka thoko ditekanyetso tsa ditjhelete adjustment budget tse ileng tsa phatlalatswa le ho tekwa ka pela lekgotla la tsamaiso ya motse ya Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance e re ditekanyetso tsena ha di na motheo wa ditjhelete ebile ha di ipapise le molao wa Municipal Finance Management Act. Democratic Alliance e bontshitse ngongoreho ka ditekanyetso tsena tse entsweng ho revenue le nyollo ya operational expenditure. Ho ya ka Democratic Alliance, kamohelo ya ditekanyetso tsa ditjhelete tsa mofuta ona e bontsha ho hloka maikarabelo a tsamaiso ya ditjhelete, mme sena se ka ama phano ya ditshebeletso. Democratic Alliance e ipiletsa hore ditekanyetso tsena tsa ditjhelete adjustment budget di tekwe ka tsela e nepahetseng ka pela lekgotla la tsamaiso ya motse. Ke a leboha.